I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te kākahu. The subject of today's dialogue is all about kākahu, clothing. E tai, kei a koe tētahi koti mōku.
Tai hoa, māku e tiki etahi I taku whata kākahu hei kōwhiri māu.
Kia ora.
E toru ke au, whakamātauria tēnei.
He nui rawa pea tēnā.
He pēwhia tēnei ki a koe.
He iti rawa pea tēnā, e kore awhi iau.
Ane, kuhuna tēnei.
Kā ngangaro, taihoa kia kuhuna e au.
He pēwhia ki a koe.
Kei te tika te rahi, waihoki, he a tāhua. He pēwhia ki a koe.
E tau ana tō āhua e hoa, tōrire ana.
Nau mai hoki mai e te iwi ki te ipāho o Everyday Māori. Ko Himikali tōku ingoa.
Ko Āpera Woodwhainahou. You've just heard today's kōrerorero between two people about kākahu, clothing.
Let's break it down bit by bit.
Ka pai.
E whakariterite ana māua ko Āpera ki te puta mo te pō. Āpera and I are getting ready to go out for the evening.
Woo!
And I ask him, taku pātai tuatahi, e tai, kei a koe tētahi koti mōku. Mate, have you got a coat for me? I te mea I ware ware tōku, because I left mine behind, or I forgot it. E tai.
E tai, no whia tēnei kupu.
No tai nui.
Tai nui.
No tai nui tēnei kupu. Ka rongo koe I te e tai, ki te wahine, ki te tāne. It can be used to address anyone, like e hoa.
Ka pai.
Kei a koe tētahi koti mōku.
Kei a koe, locative question. Kei a koe. Ai, ko taku whakahuki. Tai hoa, māku e tiki etahi I taku whata kākahu hei kōwhiri māu.
Tai hoa.
Tai hoa.
Tai hoa.
Hold up.
Wait a minute.
Māku e tiki, I'll go and grab, etahi I taku whata kākahu. What's this whata kākahu?
Whata kākahu? Te wāhi kei reira o kākahu, e iri ana. Whata kākahu, the place where your clothing is hanging.
Kā pai.
Ai.
Ara ko te wardrobe, ne?
Koia. Hei kōwhiri mau.
Hei kōwhiri mau. Is that to choose from?
Koia, koia. For you to choose from. Kei a koe tētahi koti mōku. I asked, do you have a coat for me? And you said, mā koe tiki ētahi. I'll grab some. Tētahi, one, etahi, some.
Cool. So I'm saying, just to be clear, because this is a pretty long sentence, hold up, I'll grab some from my wardrobe for you to choose from.
Hei kōwhiri māu.
Mm.
Kia ora.
E toru ke au. I've got three. E toru ke au. Whakamātauria tēnei.
Whakamātauria tēnei. Whakamātautau, exam. Reminds me of school days, but it also means to attempt or try. Whakamātau as a verb. So whakamātauria tēnei.
Try this on.
Try this one. Hi.
Whakamātauria. So we've got a hangud, right?
Hangud.
It's been hangud this kupu.
All right. Tūmahi hangu. Passive verb. Whakamātauria tēnei. It's what we hear, we use when we're giving an instruction. You're telling me to try it on.
Ka pai.
Ka titiro atu ahau. I look at the one you're offering and I can already see, oh, he nui rawa pea tēnā. He nui rawa pea tēnā.
That's probably too big.
Koia. Koia. He nui rawa. Too big. Pea. It's probably too big.
Okay, okay. So that one's no good. Ko taku pātai, he pēwhia tēnei ki a koe.
He pēwhia tēnei ki a koe.
Mm.
He pēwhia tēnei ki a koe.
So I'm showing a different one now.
How's this one?
Mm.
What about this one? How do you like this one?
Yeah.
Is what we might say in English, ne? How do you like this one? Mm. The opposite. He itirawa pēa tēnā.
Mm-mm-mm. Probably too small.
E kore e afeiau.
It won't fit me.
Koia, koia, ka pai, ka pai. Afe is the verb to say fit when we're talking about fitting into things.
Hmm.
And so that relates to us in kākahu. E kore e afe iau, like I won't fit it.
Hmm. Is the e kore e a bit stronger than like a kāore? Is that more like a, is definitely won't fit?
Yeah, it'll never fit me.
Okay.
E kore afe iau. Kāore afe iau, it doesn't fit. E kore afe iau, it will never fit. It won't fit me. Aye.
Being never dramatic. Again.
Being dramatic, yeah.
Ka pai. Ko taku kōrero anei, kuhuna tēnei. Kuhuna.
Kuhuna tēnei.
Kia tēnei kupu.
Kuhu means to enter.
Mm.
Kuhuna tēnei.
Kuhuna tēnei.
In the horopaki of kākahu.
Put it on. Try it on.
Aye. Enter this.
Enter this.
Get into this one.
Get into it. I suppose we say that in Te Reo Pākehā as well.
Koia. Mm. Yeah.
To get into your clothes.
We can use it for hu, kuhuna ohu,
mm.
kuhuna tō koti.
Aye.
Telling someone to put something on. We're telling them to get into it.
Mm.
Even pōtai. Kuhuna tō pōtai.
Mm.
Kanga ngaro. Taihoa. Kia kuhuna e au.
Kanga ngaro.
Kanga ngaro. Kiwaha.
Kiwaha, kanga ngaro.
So you've given me, you came back with three. You said, e toru kei au. I have three. You've shown me the first one, he nui rawa, too big. This is like a Goldilocks scenario. You've shown me the second one, he iti rawa, it's too small. You've shown me the third one, and I say, kanga ngaro.
Kanga ngaro.
It's like, that's better.
Okay.
Mm, that's better.
Mm.
It doesn't mean it's perfect, but it's something's better. So something was a certain way before, now we've got another option, or we've got another scenario, and kanga ngaro, oh, that's better.
Mm.
He pai ake tēnā.
Kia ora.
He pai ake tēnā, kanga ngaro. Heard widely in Waikato Tainui,
mm.
but hey, ki waha spread like wildfire. Kanga ngaro.
Kanga ngaro.
Taihoa, kia kuhuna e au.
Hold up. I'll try it on.
Ka pai.
Ko taku kōrero, he pēwhia ki a koe.
He pēwhia ki a koe. There we have that reringa again. You know, how do you like it?
Mm.
Kei te tika te rahi, waihoki hea tāhua.
Mm. Kei te tika te rahi.
Te rahi.
Te rahi.
Rahi, size.
Te size. Ah, ka pai.
Kei te tika te rahi, waihoki hea tāhua. So the size is right, and it's beautiful. He pēwhia ki a koe. So how does it look? Mm. He pēwhia ki a koe.
E tau ana tō āhua e hoa. Tōrire ana.
Tēnā koe. Tēnā koe. Mihi mai, mihi mai.
E tau ana tō āhua. What's happening here?
E tau ana. If you see someone and they're looking good and you say, oh, e tau ana. Mm. Tau ana tō āhua. That's a compliment to let them know that they're looking great. What they're wearing might be, you know, fantastic, or they're looking great themselves. E tau ana tō āhua.
Hmm.
Yeah, nice compliment to say that someone's looking great. E tau ana tō āhua. And in the short form, you can just say, ooh, tau ana.
Tau ana.
Mm. Tau ana koe. Tōrire ana is similar. It's like looking smart.
Mm.
Tōrire ana.
Tōrire ana.
Looking fine, looking smart. Tōrire ana.
He kiwaha tēnā?
Ai, he momo kiwaha.
Mm.
Yeah, colloquialism. Mm. Tau ana.
Kia ora. So now that we have a better understanding of today's kaupapa kōrero, let's listen back to it one more time.
E tai, kei a koe tētahi koti mōku.
Taihoa, māku e tiki etahi I taku whatakākahu hei kōwhiri māu.
Kia ora.
E toru kei au, whakamātauria tēnei.
Hmm, he nui rawa pea tēnā.
He pēwhia tēnei ki a koe.
He iti rawa pea tēnā, e kore awhi iau.
Ane, kuhuna tēnei.
Kā ngangaro, taihoa kia kuhuna e au.
He pēwhia ki a koe.
Kei te tika te rahi, waihoki, he a tāhua. He pēwhia ki a koe.
E tau ana tō āhua e hoa, tōrire ana.
Hei whakatepe ake, to conclude this episode, let's go back to the language in the script and ask each other a few pātai. And this is where you at home, te hunga whakarongo, ka whai mai koutou, ia mātou, me te whakautu haere I ngā pātai. Taku pātai tuatahi, have you got, heaha te rerenga I te reo Māori.
If you're asking if I physically got it, kei a koe. Kei a koe tētahi te mea, tētahi waia pukoro.
Have you got a cell phone? Mm-hmm. Ai, ka pai. Have you got your car here? Like, yeah, have you got your car?
Kei a koe tō waka.
Kei a koe tō waka. So, going back to have you got a, kei a koe
tētahi.
Ka pai, kei a koe tētahi, and then the item. And the hapo we want to rule out is sometimes I'm hearing kei a koe he. Mm. Kei a koe he waia pukoro. Because he is also a sometimes in some sentences, but with this structure, we want to say kei a koe tētahi.
Mm, kia ora.
And if it's have you got some money?
Kei a koe etahi moni.
Ai, ai, tētahi, etahi. At the end of the second sentence, Apira uses the phrase, hei kōwhiri mau, for you to choose from. This is quite a useful little phrase. Let's try use it with a few other sentences, e hoa. So, here's a book for you to read.
Anei he pukapuka, hei pānui māu.
Anei tētahi.
Tētahi pukapuka, hei pānui māu.
Ka pai, ka pai, hei pānui māu. So, it's like for you to, and then the action, for you to choose from, hei kōwhiri māu, for you to read, hei pānui māu. Just going back, you could have said anei he pukapuka, but it might be here's a book or here's some books. It could be both. These are just ideas for you to think about.
Oof.
What's the last part for you to think about?
Hei whakaro mau.
Hei whakaro mau. Aye.
Anei etahi whakaro. Hei whakaro mau.
Anei etahi whakaro. Hei whakaro mau. Ka pai. Koera. Koera.
Ka pai.
These are some sentences for you to learn. Anei etahi. Tahi rerenga kōrero, hei ako māu.
Kia ora.
So it's always going to be māu because it's an action. An action that's going to take place.
If you were speaking to a group of people, you could say, for example, anei e tahi rerenga kōrero, hei ako mā koutou.
Right? Koia. Is that koia. What? Koia pū. Hei ako mā tātou. Hei ako mā koutou. Ai.
So it doesn't always have to be māu, depending on who is involved in the kōrero.
Koia, but it's always going to be a.
Mm.
A, because it's an action.
Ka pai. E hoa, he aha tētahi atu kupu, rite tonu ki te hoa.
Tai.
Tai?
E hoa, e tai.
Kia ora.
He aha te kōrero, try this.
Whakamātauria? Koenei te kupu?
Whakamātauria.
Whakamātauria tēnei.
Tēnei.
Tēnei mea.
This is good for a lot of things, like try this. But just to kind of bring it back, if we've got kai and we're saying try this, we're probably going to say kai ngia tēnei, like eat this, rather than try this, attempt this. But it works well in the context of kākahu, like attempt this, try this, try to get into this. Whakamātauria tēnei. He nui rawa, it's too big. He iti rawa, it's too small. So here we're using rawa to show that it's too...
Whatever.
Mm-hmm. Whatever. Yeah, it's too sweet.
Too sweet. He reka rawa.
Ai. It's too hot.
He wera rawa, te rā.
He wera rawa, te rā. He aha tētahi ki waha e rite nei ki te kōrero, he pai ake tēnā. Ka pai ake tēnā.
Ka ngangaro.
Ka ngangaro. That's better.
Ka ngangaro.
Ka ngangaro. Nō whea tēnei ki waha.
No Tainui?
No Tainui, Waikato. Ai. How te tūmahi I te reo Māori mo te getting into trying on, putting on clothing?
Koe nā te kuhuna, ne?
Ai, no re, how te kōrero put it on?
Mm. Kuhuna enei.
Kuhuna enei.
Enei hu.
Kuhuna tēnei.
Kuhuna tēnei.
Ai,
koia. Tēnei koti.
Koia, koia. Ka pai. Just to elaborate on this, if we're putting something on, like putting on a jersey or a jacket, kuhuna tō poraka, put on your jersey. Kuhuna tō koti. Kuhuna ohu, put on your shoes. And then the next sentence that some people might be familiar with is whakamaua. Whakamaua tēnei, whakamaua tēnā.
Hmm.
It's like put it on as well, but it's more for when you're tying or zipping or doing something up.
Hmm.
So you kuhuna tōtarau, you get into your pants and then you whakamaua tōtarau.
Hmm.
You do up the zip and you put the button
on. I see.
Kuhuna tōhu, get into your shoes and then you whakamaua, you tie them.
Hmm.
And so that second part is sometimes used also to give the instruction to put something on.
Mm.
But there's two actions happening.
I see.
Mm-hmm. How te kōrero, you're looking good.
E tauana tō āhua.
Tauana, tauana.
Tauana for short.
Tauana, tōrire ana. Ka pai, koirā te puni I pāho mo tēnei wiki, he kōrero mo te kākahu. Ka hoki mai anō māu ā te rā wiki. Hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mā Tāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.